yasaga hamanye karucurira ngiye giza matyo mu kusti wishawe giyene zawe amazu mugaragwa hore mu gitondo kare kare akunderagiye aite kwanyangira ngindi mukobwa warinya nawo nikingo ngore mugabo waragamba bajani ngoragamba amasirimo cyunaru yumba ngore kwagiye kunduma bwangu